Bana 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 bongo, bana bana bongo ye. Bana 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 bongo, bongo ye, bongo ye, bongo ye.
Bana bana, amisora kelebete.